kazi ni kutafuta do. Kutafuta kazi ama kutafuta do. Odinga, Dida, thoughts kama leader. Bounce kama echo, nikisama kama Dida. Kumukuwe level, taisoma kaka tiba. Iba, tajikuta inda. Tafuta, si kama tiba. Daily wako walking, joli woka na matiba. Historical kama Ndela wa Madiba. Sai niko dani Justin kama Biba. Shida ya kushiba uwa kusahau shida. Tafuta mpango, hata kama ni wakando. Plus usidai zile skando wezi handle. Wanakupa love ni maros kama handle. Sa zile uko haso si mademu wako kando. Money, money, dola shilingi. Money, money, dola shilingi. Money, money, dola shilingi. Money, money, dola shilingi. Ni kutafuta kazi, ni kutafuta do. Ni kutafuta kazi ama kutafuta do.